da 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 da. Ona kazuri kabila gani atakuwa mchaga. Apo apo akicheka ndo nanimaliza ka. Siwezi ficha na mweka wezi shemeji enu yu hapa. Oh baby I do. Baby, my baby, my baby, oh my baby. Tanga kitu tenganishe, lakini binadamu hawezi. Mwisho, nishamizwa sana, na kama nazisha pata mkwezi. Nishalizwa moyo maumivu, nilitamani hata kunywa sumu. Na moyo wangu ulijenga bifu, yani kila binadamu nilimhukumu. Oh baby I do. Baby.